Nakutamani manzi nakutamani.
Mada Kelly.
Uko nafasi ndani moyoni. Nakutamani manzi nakutamani. Yeah. Naomba fasi moyoni. I wanna be your man.
Your man.
I see you every day. I want you night and day. Nataka kuona wewe Monday to Sunday. Naomba Mungu one day akunipatie manzi uwe na mimi niwe na wewe milele. Excuse me girl, I wanna know your name. Jina lako ni nani na bitwa nani? Sema unachotaka, niko na cash. Niko na hela, take your time, no need to rush. Just all I'm asking is a place in your heart. Tafadhali open up your soul. Naomba fast, beautiful body and pretty nice face. Girl, you are the best, you are better than the rest. Nakutamani manzi, nakutamani. Uko na fasi, nani moyo. Monday to Sunday, naomba Mungu one day akunipatie manzi uwe na mimi niwe na wewe milele. Excuse me girl, I wanna know your name. Jina lako ni nani na bitwa nani? Sema unachotaka, niko na cash. Niko na hela, take your time, no need to rush. Just all I'm asking is a place in your heart. Tafadhali open up your soul. Naomba fast, beautiful body and pretty nice face. Girl, you are the best, you are better than the rest. Nakutamani manzi, nakutamani. Corner.